Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Amen e fulfulde alkamsare go o lewru juin hitani 2023 yambe sappo e jeddi jabli ke sinima chapannay joye maison de la presse bamako don jutino ko barooji de kikede hande woni Alice C kanko gany kante wonto boggi jande tu campagne fa holitinde malin kobe no gel sariya hende kanan kobe lindi anni ju inde lidi amen di do mudum so jabani na so do jabanay goliji mudo an han fuddude aljumaare jango ga kanan kobe holiti wi goliji di ful landini ke la dido wuti jana be wodirde no wodiri leydi Suisse waran hukkude leydi amen di milliardji temdere CFA ambassadeur mabbe don kejjar mabbe leydi bamako do holliti dum bete hando garan hebude fam le journal amenga ya finde hebugol ndiyam le region ngaji sigaso bugoni kay kuchala don fana projet mabbe nodira anka jiko mo golliji mudum fudi bete hande bamako do sakirabe kedi be don sambe kabaroji dum jogano kigire hande bismillah modon be hedaade dum campagne fa holita malin kobe nugal sariya hayande kanan kobe anni fa lindi jododo mudum golleji mudum han wadde sappo e jetti lewru juin do an han fuddude jango gouvernement o holiti le batum en mo ngadi kenya o wiide golleji di ka fu landini ke laddi do woti jana hebe wadirde no wodiri no wakati no be gondi holiti de wel yonki ma fewde di do golleji ka imadaraji fa tipito shaggal le do dewteran wondi hebude sembe fa ke ben famtaade ke de mar wagalu
le imadray di sudu ministre humnidu kabar wotteji di wadi yo dannude ferde de no dirta eji de kanya fa yotto janginde yimbe el hanbe humnade kabar wotteji di lamu kobe wombe li lamu tumbutu mofti dire burema ansongo koro tenenku banyagara fukoliti de kebi kaki kandi wotireti di imadraji armeo kobe no dirti le kura kanyu wadum le ciudi ambassade ngaydi kanya conseiller ngaydi du kaki di wiyama yottiki ton sudu ministre humnidu kabar wotteji le nokko wihi imadray di fu ngadama yella di do wotti jan keba wadde duetaade fu yoga e pelle politique gonde le leedi meden di fa handen do gonno do goni kanya yoga e pelle societe civile en biidi do wotiji kana wadete misala fedde no dirta biprem ndedo fedde le communiquer holitiru ko nayri bangal demokarasi dun yari tiagal le leedi meden di sanne be misa jeewi sariyawol chapan en joyo bol e jeegobol ko holitita wiide neddo jogi nationalité goddo wa watnede le leedi meden di yadda sariyaaji mi cita be wiide le nugal sariya kessal kangal bamed le leedi meden di be bi sudno dirtendo sena du waran juinede du halama li sariyaaji di
honje tobe chapan jiddi e joyi woni garobe fa suube fa hayba odo golle uynay tatom wobbe woni kaybo e golleji woteji di ido halaji ka fedde be noddirta mission d'observation des élections au Mali model Mali holiti dum le wi horebe odo golle jango hani fuddude nga fa nyaloma hande o yimbel kambe wadde o do golle heba yamirore jukitaade dido golleji faham ib docteur Ibrahima Sanko woni horejo ndo fedde ani ko hanni Musa Malesi sugo do festan ko sita sidibe
yimbeji amen ana palde fu handen e wadugo di golleji ko yata superviseur yimbe sappo kay coordinateur golle le réseau ngaji yimbe sappo fotade coordinateur golle cercle ngaji beede yimbe debbe e jene e coordinateur golle le genni bamugo be yimbe jeegon happi jamam fu ana yaha yimbe ognaji taton ko golata le leedi malif e mangal mudun le cercle ngaji debbe e jene commune ngaji jeegon le genni bamugo me won chefane jidden e joyon yimbe heebobe wadugo di golleji ga hono wotra han don famde on antan wi wadun campagne di woti ngaji yo yeddu ko sari aji yogaji ni wotedi yamor be leedi mal hannen geddi tawa lewru zon hibbe balle didi yalla be jabni badu o mabbe jabnedum yo yeddude sariya fedde eji na hollidi amen kay mudin ko yaata carte d'électeur ko nyaaji jene timmi di ana wonde hokkede jumra mu en sab carte d'électeur kay e talki yogaji fu ana wawi wadde di wotedi
kedibe ono mbay tottude hakkilaji modon fuudo dido kabaruji do beme ande todo hello amen Facebook na do computer Ras Mohamed Youssouf Bachile antirtero ya Ras Bachika nanni plainte fewde e procureur commune Nayoba district Bamako do woni kanko Idrissa Hamidu Touré odo plainte mo kanko Ras Bachio nanni altinere noga e jena e lewru mendu yeso procureur général cour d'appel Bamako do ka holitile mudum wiide odo procureur do woni kanko Idrissa Hamidu Touré o ka yeddi sariya e le nangol mako o tugike e darne mo jogi odo o nangi mo so uddi dum Leydi Suisse waram hokkude milliardji temdere CFA leydi amendi odo kabaru ka gouverne ambassadeur mabbe don kejjar mabbe gombe gondo bamako do ka holliti dum bete hande odo ballamo leydi Suisse war hokki gouvernement leydi amendi waram faabaade le dubi nay yerwinde kreduji di kan habude heedere fa yetto janginde fa keben famtara kede dem Ousmane Nyali Bouli kan sita sidibe
Ewi ambassadeur Andrea Simadini Swiss an heddido wonno do imadara mudun walugol Mali no jam junindo heberta e buytugol talkaku region ngaji go hejo wadani yo motti sigas e tumbuto
no me fie dabiriji fu wadde golleji kisi le dubne ngarandi golleji amene fanan nairi do kulleji tati misali huntunugol keban leedi yarra yeso yewde honene jamar faberta bangal nyamdu kan e fabade yimbe ben le jandeji ko fawta wadde golleji yoga nanal mudun
professionnel ne radio makko mo Mali ka susise holti wide wana nitan di region ngaji cubira holti wide den nokuje cubama sabe titalla jogaji mataadi le majje
lam ko leedi mallin wonki cubi de lamorde hollite amen me wadaton golleji amen di sabe be mati torraji jogaji le de lamorde golleji amen ni fu daamudun ana watre do tati laabudi le de lamorde leedi malni ko naari bangal kabaruji ko matale de lamorde
e wi horejo conseil regional sigasso goto e region ngaji balliraadi go hejo gol faabugul bangal yirwer an hani yettede e wi yaya Bamba ko buru ujiner hectare goto leydi ndemetendi woni ko moina do ngal gollidal
on fait quand même des
men wat imadraji famtine jamara gidile fuddoji golle amen programme mudo na yehirta fa dantu golle din timmi sur fabrique amen me wami mudintini hectare ujiner temede joyi nukuto pomme terre en nanan mudum wal lemede ko nati sabe yimbe ujaji jetton sugabe jokobe hebi golale lam sigasu ko kalsi fu leydi suisse wonko yobi dum
ça c'est financé par les suisses aussi
holitinde wide illa hitande 1977 suisse ana wodi le mali do imadra bureau mudon golle dido kany agence consulaire
projet mo nodirta anko jiko golleji mudum fuddi bamako do fana oro projet woni newninde hebugol ndiyam kay labinde region ngaji sigaso bukuni kay kuchala miliyariji chapan joy sefa oro projet warta musaka mudum warta leedi ameriki woni dardi do sadda mudum waran wadde dubi joy fa keben famtare kedde Omar Waygol kay sita sidibe
ngodo hejo waran tawed le commune ngaji chapande jeegomi dido region ngaji tati ko nayri bangal hebudi ndiyam cenidam kanye labal adama berte gote kumnido kabaru dedo fedde no dirle angaji ko fed iasid
fana o projet yo fabaade jamar honene jan hebirte le leedi malnin ko le golleji amen din me warama ewa nukuje noga tati to golleji zarngaaji wa wadede to rewbe ben fatto kubeje pamat en nanal mudum to ana faabo be rewbe ko won en nukuje feete golleji zarngaaji mu en to nato sabe du be heba hen huune
kambe wotnab iube le dido region ngaji tati be bibe beltikle o do golle sanne kanko zumana malle la do fedde conseil des cercles to kuchala to o wi projet waran faabaade ko nayri bangal ndiyam kanye kebe yimbe lebe
les populations
jamar ana tampi hannen sanne sabe lafi djian nan nukuje jogaje du ana nato sabe huntide o torra lafi djian ko mata to yimbe ben sabe so djian hebama jamar fe ma sulta jogabe ana way wadde zarta ngal nan nan mudum le nukuje mu ento wontun homa fu ana ande hannen wi maro nagge remo gesa fa awato do nan nan mudum ana hasingin e djian
ko wona na besoin
ko yati yimbe lu ujnaaji temedi don kanyi en garta hebud nafa o do projet le majjuntube garan darnude nokkule do be kan huncenti ndiyam meje tunnude hore ko yat nokkuje joyi
doktoro en kollobe le sur doktorore Gabriel Touré kan ye ponje kan woni jukitar to murtere mudum le wi pelle chagon to dobe fala nyaloma hande o ka fu wala joda hala mo gouvernement o kan ye dedo pelle ka landina hakune mu em hore mabbe ka holti wi dedo tawede mudum fu golle seda kan woni jukitere lido churu jukotoroji be kewi sukabe jokolbe hewbe woni ngado e margal fa yeyugol dabaji maratiedi tawele titalaji dibe gondi fewde mudum di fu yoga kanyo mabbe ka holisi wede ana heba hen gedu mudum hay dunki andan be kabaroji bidi de hawalu ka holisi wede o do golle kutteje mudum ana way matel sanado cellal bingel adama fa yeto do hawalu dossier de la semaine am nyaloma hande o do majum fawi Halima ya taral ndini do anni ko sita sidibe kanyo Ousmane Nyale wuli fewni ando he
le genni bamako sukabe hewbe ana mara poli en nanan mudun gaddo tawede fobe holliti torta jogaji kube matala di golleji fesota di poli ana soda sanne
cogu yoga ana yafa million goto kibene lewri cogu mudden ana ja ujinaji debbe yari ujinaji malli hemere fa yaade million goto ana fawi do kabaru daba boje tonko noje poli ciofe ladde jogaji mi ite dum en Dakar wondu dina bami Niger mi da yaltina jogaji mi da wadda jogaji le leedi malli yaade leedi fe tajiri en woni horsinimbe e kulle e be cioda be mara sini heewi juude mabbe be ngara be cottira min kasen yogabe du ana nyaama e be ndokka du sakiraabe mabbe wiide tan nafa won e mudun miden kawrati dallaaji wat jogode gol kaytaaji no min gollera
o gelaade banga ko sebe
tottabe di poli holliti luuma ana wodi tagal mudun be de ban nafa mawdo le cottugon di poli gal so wala ta won kalsi so wada ngal gollal no hun sisi kanyo neddo goto cotto poli
so wana sabe mursi mum kawrata do lawol na du se nyawji nangi dabaji di wide tan kebal won do mudum misalu boje yogaji midan choodo dun Nigeria midan chotira didi mudum ko yata million goto fayaade million ujinaji debbe sappo no fawi do wakkati watti yoga jaagu mudum ana yaawi watti yoga du ana taadi toggu mudum ana fawi do no wattu wore ka ko latifu sinni a watti hen galisi morse wala
lebi yibe andum kabar hawa luji margon di poli en nanan mudum le galle won ko teji sanne do cellan bani adama docteur sidi lamine bagayogo kayo neddo goto andu kabar hawa luji
wiide kay kutteji ana mbayi hawrede sabi watti yoga ar wa hebude poli yogaaji tawan nyawon e mubben di nyawji wattun kebuda den fu ayyata den non se boyi de won ko matta kutteji ana waawi hebude do mudum ana waawi duraabude dabaaji ma goddi faadu yogaaji du nyawji goddi ana nanga dum ben
fa handen yimbe hewbe andu kabar hawa luji holliti margon di poli en nanal mudum ana nato sabar der kutteji le hawa luji leedni fayottaade hewtunde bani adama nyabbilaaji yogaaji
sakrabe kidibe do mi kaddata e kabaruji amen di kikire hande nga fatnde e feen no kudo e seeda yawtere amen de ana wodi wassalam bamako fayo tole kende lede amen di yoga sarabe kayen ko hokka sukabe mu em kalsi ko nabata du woni kalsi recreation dido jawdi yoga sukabe jehobe jangoyde be ana nawtoro dum soda kullewu ko be jidi ha yoga be du so salike hokkude be do sukabe kalsi ka jabata yade e kolfi tawede majjum fu dunki andan be kabaruji bidide nadda ku ka ana wada gidale fewde e sarabe farta e hokkugol jawdi sukabe so naba e kol sabi du ana way matel sanne do birugol be do sukabe magazine amen tous les enfants du mali nyalo mo hande o do majjum fawi lale tanga landini dum le faba moya kejabe amen gombe kajolo yamfoli la sewu nyoro di sahel kan dire anni ko mamadou sama siku kan sita sidibe fechani endo hen
sukabe hobbe to kajolo e bamako sediki wiide e be no bakalisi bangal recreation e totaka be dum holti wiide basi wala ko tidi tan yo e kino jande mabbe
nimna woso bam so do
so media ci l'école inde na ana hokka kan bout sappo min ka e mi am gorko watti onok amen bout nogay ga weti mudum hokkata am bout fe hunde min ke fes hokka ka kalsi mi haddina ci l'école mi janga mere tewtura jidrab am sukabe pamarbe futtinno war janga fes hokka ka kalsi mi mi yahan ci l'école mi janga fes hokka ka kalsi sa mi yidi jande na ana hana fa bi wala watti fu wugo kalsi hebete
do metti siga yo war sore
dokol kalisi na yobi do ala hali kebbe sarabe won sukabe njadobe budi sappo yogabe ko buri dum sarabe hobbe aniti wiide dum do no waw jatti latade sababu sukabe salo yade suni be kokaka kalisi keddan ko be do hali tukajulu yamfulla edire
a war dili dem sanuma
watti fu hokkude suka kalsi yade ci l'école dum wala hunde ko mudji sabi sa ekkit suka dum ngenne fu hebe kalsi kono wawi milade wujude gidra makko ma wonda makko hunde fu ko neddo han hokkude suka jangol l'école yu hunde biski bombo en nannan mudum watti recreation en nyama dum soni a wobni suka kalsi ngenne fu hebe kudama a bado famta la fi on ko mino hana salino du ana nato sabi jati ko sabi yade l'école ene sara jati wongo sabato so suka be ana pamata goji bondi
kabar kalsi wa wana tan suka be likuy taliba be dun nana nyalla hakkunde mabulaji yalla nakaba ciwdi sabu sato yo wajibi mabbe nabande mudi wa mabbe kalisi no sedike goto be do talibabe mutalali yo mobbotu nyoro mango o memi hala kabar be do sukabe talibabe
so bari so tenu ngarti ade er jangol mi pofto se er jangol yetim mi janga ka nemi bari fo mi pofto aset are altin talat alarb suga ndatu da kalisi aso ndatu so be kemi kam ma alkami saljumano be jawi ngelun no so kebe ngaddana gam kono wana dero balli fofa kala ko kebe kametam bama
kum ni be finata waji holti wiide kalisi jeyda ka fi e mbirki suka e hakkilo mabbe dum do mojo na fi suka musa bala balu yo dunke finata wato sigutun holti wiide suka no wabo kede kulle de fofu so na chondi kalisi
parce que l'argent sert à force hokkude suka kalsi ana nato sabe bundemo nadan wa marre suka tawa womunemo kalsi yogabe ana hokka suka dum en kalsi sabe belantan dum wala hunen lobbere sa won suka kalsi nenne fu wala hunen hokkama kodo way mirade wujude hono misal sa suma temdere kodo wat nyamde di temdere fu timmina ni wattu goto tawa fa hanen on hasingin e kulle jogaji su arfo onnati kin jokolle tawa wowi dum hono way wujude kalsi wala darogam fu li maral suka
ta place dans l'éducation
ko kambe susulo wonbe mbajoto sarabe yo pati hokka suka be kalisi kewdo mi yata fu ciagal kuteji ele jangu suka o keddan na fuje tanjugura o susulo
parce qu'il faut
ko pour mudide yo hokkude suka nyamde sedan naba tudi lekkol watti so yaltita o nyamadum sara hana holde suka wakkati fu mi kan ana jogi bawde wadnama huuna fuk o muuyi ɗuye kulleji jogaji hannani ko sarɓe han watta haqqille e muɗum son an woni bawɗe hokkude sukama fe temed ɗiɗi ana wawi hokkude hono debe ma malde hemere anko huuna tan ko wawi huntata haaji makko nde wattu o woni e muɗum
pour le besoin en question.
Ɗum ɗo timminta yewtere meɗen sukaɓe Mali hannde jotali kertaɗi feure ɓeɗo sukaɓe gonnuɓe landinenade foftere jande wakkati joni o on jarama heeɗade yo en ji yontere warore.